The Numsi Wanda, let's go.
VMB.
Wakomera mba turufu sogarasa, wachumba chumfu nani chora. Mabisho wa mjini wote kapa, polo jaribu kunipora. Wakomera mba turufu sogarasa, I will always love you, love you. Begera gengera gena morasa, yeah. Basi vimba na mi, uma sweet melody. Kikosa leo tu wangeze bidi. Usijari baby, everything's gonna be alright. Yeah.
Jaiba kwa wangapi wanosema ni kuachi ili wende wapi, acha tu ni kunganga niye kwani shingapi. Ngekuwa malaika ningeomba niwe mbawa, kila lia shuka chafu nitaomba niwe chawa. Tabaki chumvini ukenda mwezini, sisawa, you're my medicine. Na uma mapenzi nipe dawa, takufanya we mcheke, cheke. Na sito kuacha we mweke, mweke. Acha nifanye tu makeke, keke. Fae shela la rusi na kufishe na pete, okay. Kwani uhari gani, mikwako tabani. Hata nikipata steam na shusha na mjani. Kama kuni roga ni roga na moja kanga. So chewa kuni roga mpaka uende kundanga.
Na mpina ukirora you west, yeah you the best. Give me that, wanna protest. East to the west, they know we best. Kako sinasema ni west.
Mimi kako